Studio 80 Halaji Malifu. Toyo Studio 80 kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen fulfulde alal bari jitti lewru October hitane unay didi noga juy sappo jiyamde jabbiri maslima sappo e jagom der maison de la presse bamako jitti nono do kabaruji du mor waygolo kanko noddirte adira trawore won to boggi chambe to won nyawmo noddirte difteri o do nyaw holi tan wedi yamale la mu sankanya fa yottole yoru le reso moptinom ko litri la mu ko be bi ima daraja no gonde wal e do hen yalla jamar nan fesse le de do nokkule kamiyoji dibe noddir siterndi ko yata temettati be bihi dun natile gallure bomakunde hanken yalla tidalay ko nayri bangal assansi jane hebne jogola ka dun e tede fu jamarnde fa handen an wonde darade nokkuldo station ngaydi golle leedi meedi didi on sembe kabaruji me jogino do kiki dande di bismillah modon e hedate ila le balde jabbinode o do nyaw huli tawede wondi yedle leedi meedi dilli nokkuli diddu o do nyaw ya huli tawede le gallure sande kanya fa yottuli lamu yoru le region moptonobe kulitiri lamu wihi le ko warta ko woni yimbe wobe to ber kan fcd fa kebe famtar kedden ali cisse
o do nyaw mosinirde antirte do difteri waru le leedi amendi ila le lewru septembre no sukabe be fesaka na do be fesugol mu em yottinaka o buri nangude docteur traoule cheikh omar ye goto e kumani do kabaroji bilide nyawuji raqutodi de su doctorore sans
kele ngonde confirmera
neddo goto wonko mata sawdo o nyaw yimbe keddambe kabar mudum fama ka tofon ngamel woni tiwde fa handen sukabe tabe ana fijir ngel tukel yalla mi anta al halme hebadi be pese dona nato sa pat nyaw on jalo
jango olufane kanana banan soro
le cercle yu waruto do kabaru o ana wembini san ga imadaraji mudi ana wondi waded tum fa hada nyaw o jala to yimbe nam holitiri wide karim zerbo o horejo doctoro en le su doctorore yu waru
mi hebi mi windi ko yaati be temdere cefande jeene e jeegon fe o nyaw tawa e mu en yibe sappo e jon wonko mayi hen ga nyaw on sugabe burum warda jaati be dume pamta dubi joy yaade dubi sappo e joy pikkirin wari jaati pesgon jamaran ana wonde wadede
hore be kumani be cellal ana narda jamande futtinno farta e nanan laaji din e be narda sara be du teddina calendrier fesugol sukabe mu en
wattu jone ngardan le gallure bomako de tawde wiide ko yaat siterna ngay temetati nati le gallure de hanken fufa handen le gallure de an wondi e mater sanne cialel ko nayri bangal assansiji jamarde an wondi e dum won dakar le de do nokkul fa hebton assansiji mudo wobbe do boyi ton sanne kedden be do yimbel ko cifi do do facci tango sita sidibe
giddi jeddi jamde mide on nuku fa hande no ngi essence be waddi citerne goto gite amen lam holliti wi essence ana wodi gaminke mi holaka fe mi wi essence re suma yaf mi hebeto essence mi wari mi dari do kasin ciagan jamare mide tewta essence mi giddil jene jamde mide on nuku mi no ngi essence fe ana fota ciotor essence ji jeegon te yili hande bete mi no ngi essence mena giddi jam jabbi don mide on nuku fa handen mi no ngi essence ciagal mudundu mi tewdo jama fa he fa nembede hebeto fon minke mi hebi pa bidi ngaji jago didi mi sodi dum sabi essence fe goten mi wana kasin galle amen
studio tamani projet mo fondation irondela do malido e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
wattu jono yotere men noddirte zoom sirnde ngaran men to beddo yimbe la tan wakkati fu kay won tobe tawete dum won nafi gem so tama do gollete kanyo ko nande muudu so tama do gollete do a tawan hono jogi do darne mo wonde jatu burata fu battade sita sidibe
on fu on andin dum golle meden ko heewi ana wada hono di golleji le gollidraaje meden hono nafi gaaku e wadundure yimbe nanal muudun le gollidraade min jaati le gollidraade dan kango noddirte natali yo neddo godmo andu giddi cu l'école on wada di golleji giddi so yottigene biro on bete o jotta ko fe on na tando horebe fu e damudun ko jeewa honnebe wodiri so tay de nyalane ben weltima be weltaki o hebaw anta ko mini kalde beete goto o yotti tan o natli biro horejo mawdo on o harbitan o wi horejo anki an han munnude gitema joke golde modabe ana wondi e bamde anya goto be bonna haajima sa ben hala jaati a hasingina o daralgal de nyalane horejo jebe jalde makko fe li on watti on noddi golde mudu fe damudun jojjini yeso makko lamdimo halakan o harbitan o heddiri yaage makko hono di kulleji an han bamrede sobe li gollidraaje meden en haani yidde horebe meden sabe anten en fo sabe gollan wadde en ga acci waddundiraade jamaare li gollidraaje modda
do ngartina haddu kikidaani do kabaruuji dimi mbiya min jootu on sanne hedaade heejo jamaa fadje fe no ko nande don do e seed yowtere meden de ana woti yewtere meɗen noddirte magasin nde garana haalde kabaru papay miccitiɗe wiiɗi ɗum wonde heɓude sembele leydi meɗen ndi sanne fa yetto gese ɗo ɗum remete kañe sottoɓe homo fani heɓale hen gueɗu muɗum duɗɗum e tawede fo kamɓe sottoɓe ɓe kollitiɗe ɓe jogui caɗele mawɗe wattu joni ko nayiri bangal keɓe ɗo ɗo golle wori fa keɓe faamu keɗɗen Mamadou Samassé ko fewni hen dow hen
le lumongo sikasu kadiatu dumbiya na yaya papay dande mbedda e duddu mako chapandi nay odo golle o latike sababu o darno am saddaji mako kewdi holta wiide dun golle o nafande mobe tunbe
newe papay france
mi de yaya papay ara batto duubi sappo le ngalama hande o brusoto dum ittete so mi gaddene dum wonko mi kebata ele jago mako jati saatu ujinere unay didi nadu ko uri dum e hore ngalama fu sa haybi mo faga sika yimbe an fodo nomo so resa ka faga sadu yimbe yidam do goto chaadele de mi jogi fewde e makko
o yaade gudoy
e hakkilo sitan kasoge jido agri solution gullirde ngurnude yirude sanne bangal demal papayu jati sababu kebal kalisi
nous appelons
yimbe la nyoyom woni e gollinammi dom saato na yaha nogay chapantatom neddo rewbe koyde mu em ana watte e golle o jati sabi mi de gollinabe kambe dule gese amen de client en faahi mi jogi demonobe men papay be mi kaybata min e hore be de keba hem saatu oniji nogay yaade debbe lewru fu
par mois
be daade kebal mudun drande papay na mawni dun le kabaru nyamduji wi dunke kebe docteur Lamissa Djekite
agronomiquement
sa yewi no demal papay hor wordi le leji nika ko hebete ele mako hitane fu ana hakkune toniji ujinaji nogay joyi yaade toniji ujinaji chapantati won ko hebete ele jago mako fandi ka fu milioji jetti sefa yimbel ngabbe dum golle mu en ana hebali hem hitane fu nam holitri wiide heejo mom noddirta PCDA goto e heejoji kiddi
un programme
le lumoji bamako gawo e kutala njibbe papay be fuf na keba ko hasindini sabi ke wala sifaji mudum
nobe papay
mi de nyama papay kilo mako bu temdere sefa mi de soda mo saatu lumoto nga choggo ana tiidi hakune bu teme tati yaade teme nay o
wuri 1000 francs
mi joji kiwdi yirwere waltingol papay o ntinama hore kreda na sitan kasoge mo agri solution
en tant que femme
latar debbo gollo golle papay leledi amendi wona hunde newende fe so gonga o ima daraji kewdi mi ngadi di lataaki le hem fay mi keba leedi to mi demata wona ko newi minen mi de jidde wayitide no demal gal wadirte leledi amendi sabi demal leledi mali ana hono naten
parce que c'est du lard
telaji kewdi e tore fuf gollirde kumnide kabar papay fandaji mun en yugo de zarudin leedi malindi ardoto le runde afrique bangal demal papay o